Nigo tulie kwako musio kukola mulitubuza abange tetwasomera yewa mumbere yobugunjufu na mageza gechitalo fena tulibaddamu midira ndibuntaba campus tetwasomera somero ya chasa temutankula ngende yo musante twala
Sit down, so many.